SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu olo o te ena e le militeri a Israel ulo lato waso fa ia o ni tangata civilio Palestina I leitu I matu o le Gaza. E tu sae manisi o ripoti e ova I le toa se lau se fulu tangata ua maali liu, ma le ova I le lua se lau ua maanunua o tangata narolofi I se nofuanga na tufai mea ai o fesoa soani. Na taa ua e le pulenga le Gaza manisi na yai, o loli e tolu se fulu ma le valu o fesoa soani na faa moe moe tufaina I le a ai o na bulzi ae na tafana ina ai e fita fita a Israelu. Peita ia ese le whamatalanga mai le sui o le militeri a Israelu, Rear Admiral Daniel Hagari.
As these vital humanitarian supplies were making their way towards Gazans in need, thousands of Gazans dispensed upon the trucks. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured.
Le sui o le militeri a Israelu, Rear Admiral Daniel Hagari. E to tele leo leo I Rusia ua whaatunuina e āwai I toe sauninga o le sa avea mataitai o le tuangai I le atunu u Alexei Navalny. O Alexei Navalny na maliu ai o tulis o na whaasalanga I se fale pui pui le Arctic, ma o na toe sauninga o le āwhaia I se malu malu o le ekalesia I se sae Moscow, o na lango mawai lea I le Boris Zhivtsovsky Cemetery I le laumua o Rusia I Moscow. Na faalia e se tangata anu ua Moscow le tūlanga o yai I le malosi o le leo leoina o toe sauninga o Alexei Navalny.
I was just taking a walk around here and decided to change my route and check out what was happening here. I see plenty of police around the cemetery. It's rather strange. I've never seen such a thing. It's unusual. It's like they're on edge.
I nisi o tala ua faalia e uni e tangata whainga luenga I New South Wales. Ni fuafuanga e faaititia I le au fai o masini poka I le setete. Na pasia I le fonotele a uni se bala au I le malo setete e ave esea mai kalapu mapapu I New South Wales ni masini poka e lua se lau e lua se fulmane lima afe I le isi lima tausanga o lumana I. E le ngata I lea o se aia inga e le tō ina ai ni laisene fau mō masini poka I papu makalapu ma le solo ia o laisene o kalapu ua tāpunia pe fia sifi I se isi no fuanga I le setete. Na saunoa le whailautusi o uni e tangata whainga luenga Mark Morey ua tele atu masini poka I New South Wales na I lo le ao wha I tu ufa atasi o masini poka I setete o Victoria ma Queensland. Ua amata ona toe foi le aufa inga aluenga fui mu mai isi se tete ma teritori na awa I atu I le taua ma le mu na afia I le se tete o Vitoria I le vaso na te nei ma le amatanga o le nei vai aso. O le tele o le mu na afia I vao matua manisio a ai e lata I le taulanga o Ballarat ma o loo fea ngai pea le fui mu I Vitoria ma se mu I Bayendin. Na faalia le palimia se tete o Vitoria, Jacinta Allen, le te leo le ngāluenga na whenga I mo le fui mō.
There has been hundreds and hundreds of firefighters out on the ground and in the air. And when you consider that that fire has burnt 22,000 hectares, it's got a 165-kilometre fire front, that speaks to the great work of people, as I said, on the ground and in the air for managing that fire.
Le pālemi e se tete o Vitoria, Premier Jacinda Allen. Ua whaamalo si atu la fono maa ia inga ele malo tele ele pui puinga o le sao mai ma le whaao ngā ina o le sikaleti asu po le vaping i Awisitali nei. Ua whaalia le awai ai ma whaala potopotonga soli tu la fono po o organised crime i le whaatawina o sikaleti asu. Whaato a lua maasina ua alu o le tausanga le nei ai ua ova i le tolu se la uono se fuluafe. Ia sikaleti vapes. I se tau e se fuluma le tasi miliona tāla na maua mafāoa e le pūlenga o le puipuinga o tua oi, le Australian Border Force, atoa ai ma le Therapeutic Goods Administration. Na whaalia le ministaru sa i fua mālolo ina i le mālotele, Mark Butler, o le maketi uliuli le black market i le whaatawina o sikaleti vapes, o lo otele ina pūlea. E whaala potopotonga soli tū la whono.
We've seized 360,000 vapes since the 1st of January. That is almost three times as many vapes as were seized in the entire 2023. So this is already having an impact. But we also, on the ground, need to outlaw the sale and supply of all vapes, except those that are approved as prescription vapes and have a permit from the Office of Drug Control.
Le ministaro so ifu malolo ina le malo tele Mark Butler.
Like, share, mafaali so finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.